Blog Talk Radio.
Bakunzi barajiteme nongeye kubasuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu nitorashimisha hapo mu kiganiro gihe niki tukaba dutangiye rero ikiganiro cyacu aho tugiye kuganira ku ngingo zikurikira ni ikiganiro kirimo ingingo nyinshi numvaga buri ingingo yariyo yose dufite yari kuba ariyo ngingo nyamukuru cyangwa se ariyo nkuru nyamukuru ariko kubera ibindi cyangwa se ko hagomba kuba za priorite turaza kuzinyuramo twihuta hanyuma tuze kugaruka ku ngingo nyamukuru ndi bubabwire muri aka kanya. Ni inkuru ibabaje cyangwa se inkuru zose ni inkuru zibabaje kubibera mu rwa Gasabo ariko bikaba n'ikimenyetso cy'aho ingoma ya Kagame umucuti wanjye arambwiye ati kera wamwitaga rwa Bujindiri none ubu ntukibivuga n'uyu munsi ndacyabyizera kandi noneho nibyo akora byose birabigaragaza. Ingoma rero ya Kagame rwa Bujindiri iraza kwigaragaza ubwayo, nta mbaraga nyinshi zikeneye gushyirwamo, nikomeze igende mu nzira irimo kugendamo. Byinshi turaza kubiganira mu kiganiro mu masegonda make cyane. Cyangwa se mu kiganiro nyamukuru mu kanya ndahera kuri convocation ya Kayumba Christophe. Kayumba Christophe muzi watangije ishyaka mu minsi ishize aho avuga ko arimo ashaka guhatanira ku mwanya wa perezida mu matora akurikira nakoba se matora azaza bwo ni 2024. Ejo cyangwa se uyu munsi itangazo ryasohotse rivuye muri RIB rivuga ko yatumijwe muri kwitaba RIB ku itariki ko agomba kwitaba ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9. Ubwo ni ukuvuga ngo umusibo ni uyu munsi gusa, ejo arasabwa kwitaba Kimihurura kuri headquarters za RIB. Akaba yahamagajwe n'uwitwa Murekwa David ari buzamubaza. Ntibavuze ibyo bamushakaho ariko bavuze ko agomba kwitaba kubiro bikuru bya RIB kuri ayo masaha. Ntabwo ndi butinde kuri iyi nkuru kandi nababwiye ko ibingi kugira gusa ngo tubiceho twihuta. Gusa uyu ni wa mugambi nyamukuru ukomeje aho bavuga ko umuntu wese wigenga udakorera muri FPR agomba gusirasizwa, agomba kubuzwa hepfo na ruguru, agomba kubwirwa mu gihugu cy'u Rwanda ko nta muntu uhafite uburenganzira keretse gusa akorana na FPR. Mu minsi ishize numvise Kagame avugana ko twamushyize ahangaha kuri Raditema avuga ko abanyarwanda badakwiriye ku ngo avuga kwa kuri Habyarimana icyo gihe nako yarakimara gufata ubutegetsi ati abantu batavuga rumwe natwe tugomba kujya tuganira tukumva ibyo batekereza nibwo buryo twubaka igihugu mu butaha ndetse ntabwo butaha n'ejo ubundi kwa kane muzamwumvaho yavuga ukagira ngo ariko aba Kagame babirete ko ari benshi cyane avuga ati abatavuga rumwe n'ubutegetsi harya babavuga iki kuko navuze ko iyi nkuru ntari buyitindeho ntabwo ndi buyigarukeho gusa tuzategereza icyo babwira Christophe Kayumba icyo tuzi icyo nuko nta kizima kirimo uretse kumuharasinga aragize amahirwe niwanamugumane muzindi nkuru ntari butindeho ariko byiza ko mumenya development yazo ni Safari Nyubaha umuntu wagaragaye yitwa Safari uyu munsi urukiko rwategetse ko afungwa iminsi 30 ntabwo nabyo nayitindaho kuko buri muntu wese muri twebwe yakwibera umucamanza mu biganiro nzakora ubutaha harimo n'ikiganiro kiri yatangizwa ry'ubucamanza mu Rwanda aho Kagame yavugaga babwira abacamanza atangiza ngo ni icyumweru cy'ubucamanza cyangwa se ukwezi yababwira ati ati umuntu agomba guhanwa akurikije yuko mufite ibimenyetso itegeko icyo riteganya na facts evidence facts n'itegeko number 1 ntabwo ari muri position yo kubivuga number 2 nta nubwo ibyo avuga arabizi ko mu Rwanda bitabaho sinzi impamvu ajya kujya hari akavuga amangambure abizi neza ko ibyo ari amagambo gusa Kagame afite ikibazo gikomeye cyane turaza kumwumva mu kanya ikibwo rero icyo nabivugiraga nuri ya Safari wagaragawe ngo akubita budaso ngo bamusabe gufunga iminsi 30 Yesu ubushinjacyaha bwo bufite uburenganzira bwo gusaba iminsi bushaka ushatse kwavuga n'imyaka 5 ariko ubucamanza abariya bitwa ko ari abacamanza iyi ni test ikomeye aho ntazi niba bashobora kugaragaza iyo independence yabo tuzabigaruka mu kiganiro cya gikurikiraho usaba tuvuga kuri ibi n'ibindi ariko iyi ngingo kwa kugira usanga babwire Safari ndabizi kumwamukurikira muri benshi ndetse munamukunda bamusabiye rero iminsi 30 icyemezo tuzakimenya bagiye guterefona baze icyo bagomba gukora ndagaruka kandi cyangwa se ndavuga ku nkuru gato y'uwitwa Bizimana wagizwe ministre w'ubumwe n'ubwiyunge akaba ari umuntu usenga inkotanyi ziri no ku butegetsi nkagira ngo namwe mumbarize mumbwire ko umuntu usenga inkotanyi kuruta uko asenga Imana ni ukuvuga ngo mu gihe uzi ko umwe n'ubwiyunge bufite kimwe mu nkingi zabyo harimo impfu z'abahutu zitajya zibukwa mu gihugu cy'u Rwanda zitajya zishobora no kuba zaganirwa cyangwa se hari n'umuntu wagira icyo azivugaho iyo rero ugiye muri prezi y'inkotanyi kuri buriya buryo simvuga ko utemerewe nka Bizimana kugira opinion ku kintu cyawe ku giti cyawe ushobora kuvuga ibyo utekereza ushobora kugira opinion yawe waba uri nka Bizimana cyangwa se nk'umukozi wa CNLG ariko iyo baguhaye ngo akavuga ngo tukugize ministre w'umwe n'ubwiyunge ni nkaho Kagame bafashe ni slap in the face akaba kubita urushyi mu maso akabwira ati niba mushaka kumenya icyo ntekereza kumwe n'ubwiyunge screw you guys dore ngibi dore ibyo ntekereza kumwe n'ubwiyunge mbahaye Bizimana kugira ngo abe ari we uri leading iyo ministeri reka tumwumve mu magambo yavuze kera ubwo yavuga ku nkotanyi ndetse n'Imana
inkotanyi rero mwazishimiye hari washimiye inkotanyi n'Imana yewe nahitamo ko tubanze kujya dushima inkotanyi cyane kuko Imana yewe sinzi niba hari uruhare yagize kuko ababiswe se ku kimana itabatabaye nyeza ko Imana twajya tuyisenga abayisenga ariko twagera aho dushima ababarokoye n'inkotanyi
uwo ni Bizimana aho yavugaga kuri uruhare rw'inkotanyi mu gutabara aba rescapés cyangwa se abasigaye kuri genocide ibiro rero ngo nabivugiye ntabwo opinio ya Bizimana kumana ni inkotanyi ibyo biramureba ariko kandi n'uburenganzira bwo kugira opinio kumana cyangwa se kumotanyi icyo navugaga gusa nuko atakwiriye kuba ari we wagombye guhabwa iriya minisiteri nabivuze ubushize nzabigarukaho ndiyo ndashaka gutegura ikiganiro n'abantu basobanukiwe n'ibintu by'umwe n'ubwiyunge tuzabigarukaho mu biganiro bindi ariko gutekereza ko umuntu ufite views nk'izi ngizi ku nkotanyi azi ko bimwe mu bituma umwe n'ubwiyunge nyabwo budashobora no kuganirwaho cyangwa buvugweho harimo na FPR inkotanyi uwakaba ari we Kagame ashyira imbere ni nko kubabwira ati mugende mwiyahure ubumwe n'ubwiyunge mwiyahure ni igiki mu Rwanda ni igiki byo muva muvuga ni ibiki ngo uyu Bizimana niwe mbahaye muganire nawe ku bumwe n'ubwiyunge ni ukuvuga ngo ni ibi cyangwa se ujye kuri lisiti ya gacaca ni ibi cyangwa se ibindi ni ibyo nta bindi ntabwo hari ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda bikwereka agaciro Kagame yahaye ubumwe n'ubwiyunge nongere mbisubiremo nisubiremo cyangwa se nisobanure Bizimana ashobora kugira opinion ye ashaka iyo ari yo yose ku nkotanyi cyangwa se ku mana ashobora no kwemera ko inkotanyi ziruta n'Imana ndetse no muri yodine ko bivuga ariko ikosa ririmo ni ugufata umuntu nk'uyu kuri FPR ifite ubutegetsi ufite views nk'izi ngizi adahitinya kuvuga hari n'iyindi mfite yavugiye muri GRG n'ubu icyo gihe bari Gabiro ntabwo ndi wishyireho ariko Bizimana ntabwo ari umuntu wihisha ariko ni ikimenyetso banyarwanda kazi kuvuga tuti ese Kagame abona ute ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda dore uko abubona ni uku nguku ubundi washyiraho abantu bari fair bari neutral ntabwo byoroshye kubabona ariko nibura badafite views iri radical nk'izo uyu muntu aho niho wabona ko nibura bwananirana ubumwe n'ubwiyunge kubera ko abantu ari abantu ariko ni leta yari ifite ubushake aha bitweretse ko nta bushake inafite ingingo ntabwo nyitindaho mwese muzagenda mwisobanurira kuko turabizi neza ko benshi tubyumva kimwe ariko nibura nka FPR na selection y'abaminisitiri bayo bamenye ko ari yari nko yari yankinda igenda yurira igiti umunsi ku wundi uko igenda ijya ku bushora ishora ariko tukomeza kureba ubwambure bwayo reka rero ngaruke ku yindi nkuru ntari butindeho ariko nayo dukeneye kumenya maze iminsi mvuga ko abasirikare b'u Rwanda ari abasirikare b'umuntu atari abasirikare b'igihugu ariko bagenda bumva amakuru hirya no hino yenda bakaniga icyo batarakora ni ugufata ayo masomo ngo bayaplike yumvikane ko ntariwo nadvocatingira yuko yenda bakora coup d'etat uretse ko bayikoze nabyo ntacyo biba byantwara ntabwo bya ndaza ntasinziriye ariko ndashaka kubwira abasirikare b'u Rwanda b'inkotanyi na kose n'abasirikare b'u Rwanda yes niko bitwa ko ari ingabo z'u Rwanda ariko ntabwo ari ingabo z'u Rwanda mu by'ukuri ingabo za Kagame tujye tubivugisha ukuri ntabwo ari ingabo z'u Rwanda yaba ari ingabo z'u Rwanda zakabaye zihagarika ubu bwicanyi bukomeje gukorera abanyarwanda mbere y'uko zijya guhagarika ubwicanyi bukorera abanyamozambike hari ibintu byinshi mu Rwanda zagomba kwitambika harimo nka constitution harimo ubwo bwicanyi bukorwa ku manywa y'ihangu harimo injustice igaragara ya violation ya constitution bashinzwe kurengera ariko badakora ibyo byose ntacyo bakoze binagaragaza ko atari ingabo z'u Rwanda uretse mu izina gusa ahubwo ari ingabo z'umuntu impamvu biye byo kumva ngo bagiye Sudani bakaba bashobora kujya gusekurana ibigori cyangwa ubuhunga cyangwa se imyumbati hamwe n'abakecuru bo muri Mozambique iwacu babaniga babasenyera bababuza hepfo na ruguru iyo double standard nta bundi buryo ishobora kuyisobanukirwa ariko kubera ko atari ingabo z'igihugu ari ingabo z'umuntu ibyo bakora ibyo bashaka kurengera inyungu za Kagame muri Mozambique ku mafaranga yenda baba bamwishyuye batanazi batazi naho badeposit aho badepozinga ayo mafaranga muri Centrafrique n'ahandi ubutabazi ntabwo ari bibi ariko mwambwira abadepite kujya bari bo babwirwa nyuma buri munsi babwirwa nyuma ibyabaye babwira ati burya ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo ziri muri Republic South African ziri muri Mozambique ntibatubwire exactement ibyo ari byo bati n'amasezerano yo gutabarana dufitanye ese ko nawe yari yaratewe muri za nyabimatare yaratewe no muri za hahandi mu Ruhengeri na Gisenyi ko nta bandi bantu twabonye ayo masezerano sinye kuki ataza n'abandi none tukamenya ko akebo kagiye wa mugore ariko byo turabizi ntabwo najya kubitindaho sinshaka gukubita ifarashi yapfuye byose murabyumva kimwe nanjye icyo nshaka kubivugiraho ni uburyo aba basirikare barimo Kazura mwumve kuvuga Kazura kuko ubu ngubu niwe uhagarariye ingabo Nyamvumba yaragiye Kayonga yaragiye Kabarebe yaragiye ubu hasigaye Nyamvumba nako Kazura noneho ubundi ushinzwe ingabo zirwanira ku butaka ni Mubarak yararahiye n'abandi bakuriye ziriya za units ziri zigenga special units harimo za mechanized za special forces zisanzwe na ziriya za zirinda Kagame abo bose bariho barareba ibera handi bakavuga bati twebwe twaremeye tuba chickens turi ihene zikururwa nk'izindi zose n'umuntu umwe wabagabanyije wabakoreye divise pohenye divide and rule ariko muramutse mureba mukamera ibera handi mwamenya ko amateka namwe atazabasiga mushobora kuvuga muti yenda hari twege ntitwabikora turi ibigwari ariko mumenye neza ko impinduka nizibaho muzabaho ubuzima bubi cyane nubwo mwaba mwarahunze mitima yanyu zabarega muzabaho nabi cyane ahantu hose buzaba muri hose ariko muzaba muri murwana ku kabuzi noneho watekereza abandi basirikare ku rwego rwa colonel ntabwo ari general de brigade ntabwo ari lieutenant ntabwo ari general major ntabwo ari lieutenant general ntabwo ari general full tekereza izo ntera zose zihari uko zingana agafata ibigo akavuga agakora agakora ikintu kibigo akavuga ati sinshobora kwemera ko constitution ya Guinée ihonyangwa umaze gutorwa bwa gatatu witore wibye amajwi constitution ntabwo ibyemera no tugomba kugira uruhare tugomba kugira aho ibintu bihagarikira ntabwo ari ibintu bikomeye Kazura yahamagaza inama y'abakuru b'ingabo bose muri iyo nama kavuga ati tugomba guhamagara Kagame we need to town ibi ntago bishoboka too much constitution yarahonyowe turarebera ibindi birakorwa birakorwa none bimaze kugaragara ko atari ubusashaka ingabo zacu ziriho zirajya kuri indwano zitazwi u Rwanda ruri under threat kubera izo mpamvu ikindi cya kabiri abanyarwanda barimo barapfa ntabwo ari ingabo gusa ndetse twagombye guhera kuri icyo cya citizens bari mu nama akavuga ati we need to tell noneho akamenya yuko arenze umupaka bizarangira kuko Kagame arimo aragenda basimbura bavanamo bariya bose bariya agenda akuramo akuramo biriya bari abantu muzi bose bari baratangira intambara bagiye kurangirana na 2024 yarangiza ashyireho abo barukika Karusisi ba kera twavuga Karuretwa Patrick ubu ntabwo arimo kubera Ndahiro bariya ba Willy ba Jean Paul Nyirubutama n'abandi nkabo none havuga ati ubu noneho nakwicara nkaruhuka ntanduru ntanuwo duhura mu nama urete kugupfukama gusa ngo abe yagira n'ikintu ambwira kabarebe yemeye kuba kujya abo mu mutsi gusa nta kindi wowe ntacyo atwaye niwe uzasigara ari kansela wa Kagame wo kugira ngo abe umwami kubera inyungu ze nazo zidahari banyarwanda kazi reka twumve gatoya uyu mu general na kuyu mu colonel wo muri Guinée icyo yavuze nyuma yo guhirika ubutegetsi muri Guinée.
Kiongozi mpya wa kamati ya kitaifa ya umoja na maendeleo nchini Guinea, Luteni Kanali Mamadi Doumbouya, kwa mara nyingine tena hii leo Jumanne ameahidi kuitisha mkutano wa kujadili kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa ambayo itaongoza utawala wa mpito. Akizungumza jana na mawaziri wa serikali ya Rais Alpha Conde na maafisa wa vyeo vya juu wa serikali, Dumbuya aliwataka warudishe magari ya serikali na kuwazuia kusafiri nje ya nchi.
Makatibu wakuu wa wizara mbalimbali watahakikisha kazi zinaendelea hadi kuundwa kwa serikali ijayo. Ninataka kuwaarifu kwamba usafiri nje ya mipaka yetu haitaruhusiwa na utawala wa mpito. Ni lazima mrudishe hati zenu zote za usafiri pamoja na magari yenu kwa makatibu wakuu wa wizara za zamani.
Muungano wa vyama vya upinzani ANAD umeeleza hapo jana pia uungaji mkono wake kwa mapinduzi ya kijeshi na kueleza kwamba wako tayari kufanya kazi na wanajeshi. Selu Daliena Diallo, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Guinea UFDG, akizungumza na waandishi wa habari amesema kamati ya kijeshi CNRD inaweza kushirikiana nao katika juhudi za kujenga demokrasia na amani nchini mwao.
ANAD inatoa wito kwa CNRD kuihusisha katika kipaumbele chake cha kuunda taasisi za kidemokrasia na haki zenye uwezo wa kutekeleza mageuzi yatakayoongoza kwa haraka nchi katika maridhiano ya kitaifa na kubuni utawala wa kisheria.
Baraza la kijeshi hata hivyo limekataa kutangaza siku ya kuanza majadiliano na muda wa kipindi cha mpito. Hii leo kwa upande mwingine, baraza hilo la kijeshi kupitia kanali Amara Kamara limesisitiza kwamba wafungwa wote wa kisiasa wataachiliwa huru kwa haraka baada ya watu kusukumana nje ya jela kuu mjini Conakry hapo jana wakidhaniwa kwamba jamaa zao watafunguliwa.
Le président du Conseil national du redressement et le développement.
Rais wa kamati ya taifa kwa ajili ya umoja na maendeleo amemtaka katibu mkuu wa wizara ya sheria hii leo kuwasiliana na mwendesha mashtaka mkuu na mawakili ili kutathmini kwa kina hati za wafungwa wa kisiasa ili waweze kuachiliwa huru kwa haraka iwezekanavyo.
Kwa hivi sasa wageni na jumuiya ya kimataifa wanasubiri kuona jinsi wanajeshi watakavyoshirikiana na wanasiasa na asasi za kiraia ili kuleta mageuzi katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo limekumbwa na misukosuko kwa miongo mingi sasa. Abdushakur Abud, South America.
Mwumvise rero ni Vietna kwende tenguri kije cyo vyo bivuze kunukwa ngo ni grade imwe munsi ya colonel bivuze ko aracyari umusirikare ino yes ni officier supérieur ariko ari ku rwego rwa general full bujuje bujuje intugu ariko badafite icyo bamaze. Ndagira ngo ngaruke ku bantu yenda batumva igiswahili ntabwo ari byinshi ndi buvuge nuko uyu mukoloneli yavuga ko ashaka ko habaho guverinema y'ubumwe, no kuvuga ngo iyo guverinema nizategura transition asaba ko abantu bose baza bakagira uruhare mu kubaka iyo transition. Umwe mu barwanya ubutegetsi bwa Konde yahise avuga ko we ashyigikiye iku ndetse ko ari yiteguye gukorana n'abasirikare, ashyigikiye yuko abasirikari bafasha muri iyo transition cyangwa se muri icyo gikorwa yabahamagariye. Urumva rero ko hari progress ahandi, ntabwo ariho hambere n'ahandi bibaho, ntabwo military ko ari byo twashyira imbere cyane, ariko iyo bigeze ku Rwanda ho ubona yarakererewe. Niba karengane ariko bavuga, niba ari ukuhonyora ibwirizwa shingiro ricyo bashingiraho, u Rwanda rwo rwarakerewe, rwagombye kuba rwarakoze kudeta kera cyane. Nkagira ngo nabwo nk'abari abasirikare bajye bireba bavuge bati mu mateka nibura dushobora turashobora kuba twavuga tuti nibyo twararebereye, ariko abana bacu bagiye kwiga muri Amerika, bagiye kwiga mu Burayi se, bagiye ku South Africa, bagiye n'ahandi, aho batagize ishema ryo kugata igihugu twaracyubatse ubu ngubu, noneho bana bacu biga mu Rwanda ari amashuri meza, ahubwo n'abanyagana baza kwiga, abandi bantu bari mu bihugu bitandukanye baza kwiga mu Rwanda, ahubwo ntibanagire n'ibyo pfunwe n'ibyo soni, cyane cyane ejo bundi ko Abanyakenya bimye uburenganzira bwa gupratika mategeko muri Kenya Nairobi na ko Mombasa, urwo rukiko rukuru rwategetse ko abantu batagomba kuba membre ba bar cyangwa ba baro kubera yuko batizera ireme ry'uburezi. Abanyarwanda nka general nkabareba general bose bakagira ishema yo kujya bagenda batinywa baterwa saluti n'abandi bantu. Really tatiwa hero fite ngo kubera ko umuzunguza yakubonye kirukanga kubera ko umuzunguza yakubonye akagushungera ngo ndakomeye iki nicyo mwita gukomera no gukomera nacyo amateka zabavugaho muzajye mwibuka babagosora mwibuke ba kabiri mwibuke nabandi bose bakomeye ku ngoma ya Byarimana namwe muzakomera niba ari icyo ngicyo muvuga uko muzarangira nibyo byakagombye kuba bibaraza birazishinga bituma mudasinzira naho ibyo uyu munsi mutanariho ikirenge gikubita mukavuga ati avuze iki none harifuza iki aciye ahangaha hagiye kureba icyo arabona iki ibyo bintu ubwo bwanyu turabuze ubwo n'ubuzima muriho n'abana banyu nta murage mu baha. Iyi ni inkuru ya Gine umva ko nyine ho abandi uburenganzira bw'umuturage bushyira imbere mwagomba ko mwarahiritse ubutegetsi cyagihe yavugaga ati ndashaka manda ya gatatu bagafabrika ibiseke bikaza aho niho umusirikari nyawe yari kuvuga ati no ariko se ni yari kubikora gute ntibishoboka kubera ko murengera ka kamanyi k'umutsima kakanye gato ndagaruka kandi ndumva nsigaje inkuru imwe gusa noneho nkagaruka ku nkuru yacu nyamukuru inkuru ibabaje cyane inkuru imwe nshaka kugarukaho nonaha ni inkuru y'ikinyama yasohotse ndetse mu kinyamakuru cya leta cy'igihe aho bavuga ko ngo abakekwaho terorisme cyangwa se iterabwoba bagiye kuzajya bafatirwa imitungo yabo ntabwo wabyumvise nabi gukeka ntabwo ari uko wabikoze ahubwo nuko ukekwaho kuba wabikoze inkuru ntabwo nayibabwira gusa ntayibasomeye kandi ndagerageza kugira vuba ntabwo ari ndende cyane kugira ngo ntabwo nsoma yose ariko hari ibyo nshaka ko mwumva namwe muze kwikubira abajije ngo kubijyanye n'iterabwoba hari nyuma gato yo gushyiraho urwego rushinzwe ubutasi ku mari rufite inshingano zo gutanga gusengura amakuru ku bikorwa byerekanye imari bikemangwa n'andi makuru ajyanye n'iyezandonke n'ibyaha byo gutera inkunga iterabwoba n'ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi aho hashizeho amabwiriza ku bihano bijyanye n'ibyo byaha ndagira ngo ngaruke hano Jean Paul uvuga ntabwo ari ibyo ndimo gusoma ndagira ngo ngaruke kuri uru rwego n'ahandi hose zirahaba ariko ntabwo bavuga ngo ukekwaho iyo basanze uravuga uti iyo basanze pana gukeka ariko ubu Rwanda no mu nkuru zabo mu nyamakuru byazo bitanditswe n'abantu baba propagandist cyangwa se abantu barwanya leta u Rwanda ubwayo ukavuga ngo nukekwaho bikwereka nivo yo kumva uburenganzira ubutabera mu Rwanda icyo aho nivo buriho ntabwo ari uko waba wabikoze nuko bashobora kubyuka bakavuga bati turagukeka hibi imitungo bakayifata kankomeze ngo amabwiriza yasohotse ku igazeti ya leta kuri 26 Kanama ubwo nuko ngo ni ashize iminsi 10 nuko ngo noneho ngo agaragaza ko mu gihe urwego rushinzwe ubutasi ku mari rwamaze kubona ko umuntu ukekwaho gukora iterabwoba cyangwa gukora n'iyo mitwe rufite ububasha bwo gutegeka ko imitungo yifatirwa urwo n'urwego rw'ubutasi ni ukuvuga ngo imbaraga zose uzihaye urwego rumwe abagukurikiranye abagiye kuneka ni nabo uhaye uburenganzira bwo gufata imito urumva ko ni ibintu nyine bishaka gukondansa ya power ahantu hamwe gusa nawe murahumva ngo urwego rubyibwirije cyangwa rubisabe n'abashinzwe gutanga amakuru ni ukuvuga ngo informants cyangwa se urwego ubwarwo yenda rushingiye ku makuru rufite ngo rushobora ngo nta ntiguza rwose nta kuruto kwashize kurutonde rutegeka gufatira cyangwa guhagarika amafaranga cyangwa ndi mutungo bye yaba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Ibi ni ibintu bibabaje cyane mu gihe hari uwashizwe ku rutonde nta wemewe gukorana n'ubucuruzi. Ahangaha niho nashaka kugaruka, ni ukuvuga ngo bashyize Jean Paul kuri urwo rutonde, nandika igitabo n'uwagura igitabo nanditse uwo nawe yabihanirwa ngo ntabwo abyemewe. Ndetse mu Rwanda ho igaragaza ko abo mu Rwanda bagamije kurusha abandi ngo imitungo yabo bashobora kuyiha abandi bana akaba aribo bayicunga. Uribaza ntabwo ngo ntabwo bashobora kwambura imitungo yawe, urumva ko ari uburyo bw'ubusahuzi ngo imitungo yawe ikaba gere cyangwa se ikaba managed na leta n'abari abantu bo muri NSS cyangwa se izo nzego z'ubutasi. Amafaranga byose ucuruza, nuko ngo niba bavuze bati we kanaka twagukitseho ntabwo rwo ngo wabikoze. Zana imitungo yawe yose, ntabyo uvuga, nta rukiko, nta bundi muntu wifata. Ibyo nibyo byasohotse mu yogaze kuvuga ngo nizo na ziriya kadahumeka zo muri parlema zose zafashe ibyo byemezo. Nta muntu ushobora guha amafaranga cyangwa n'umutungo serivisi z'imari cyangwa izindi serivisi zijyanye nabyo umuntu washyize ku rutonde mu buryo butaziguye cyangwa buziguye. Ni ukuvuga ngo ntiwakohereza amafaranga, ni ukuvuga ngo ntibashobora za Western Union, za MoneyGram, za Mobile Money n'ibindi nk'ibi. Nta hantu ushobora gukoresha, ni ukuvuga ngo bahita bakukomanyiriza kandi ibyo bakongera bakavuga ko umutungo wawe bazaha undi muntu akawujera ngo igihe ushaka kujya guhaha ukajya gusaba. Ni ukuri ku Imana ibyo bintu biranditse cyangwa mbisome mu byiyumvire. Amabwiriza ateganya ko gufatira umutungo muri ubwo buryo bitabangamira uburenganzira bw'abandi. Bati iyo umuntu afite inyungu ku mafaranga cyangwa undi mutungo wabujijwe kugira icyo akorwaho cyangwa ashyizweho icyemezo cyo gufatira cyangwa guhagarika, ashobora gusaba urwego gukura inyungu ze ku cyemezo cyo gufatira cyangwa guhagarika. Abo ariko ni ku bandi bantu yenda uvuga ko ukavuga uti njyewe andimo amafaranga cyangwa se nakorana nawe ibi n'ibi, gukuramo amafaranga yawe ngo nubwo buryo wabikora mu rwego rutanga igisubizo cyemera ubwo busabe. Iyo rusanze usaba afite inyungu zeme n'amategeko amafaranga cyangwa n'umutungo, nta ruhare cyangwa ufatanya usaba yagize ku bijyanye n'icyo gikorwa cy'iterabwoba cyangwa gutera inkunga umutwe w'iterabwoba cyangwa gukora iterabwoba bikurikiranwa, asaba kugaragaza ko atarazi neza ngo usaba agaragaza ko atarazi ikoreshwa ry'amafaranga cyangwa undi mutungo mu buryo butemewe, bigatuma habaho gukeka ko ari umwere cyangwa mu gihe yaba yarabizi akaba atarigeze yemera ubushake ko umutungo ukoreshwa mu buryo butemewe. Ariko ngo urwego rusuzuma ubusabe, iyo rusanze bufite ishingiro rutanga uburenganzira bwo kubikuza amafaranga, kuyakoresha cyangwa undi mutungo bikenewe mu kwishyura by'ingenzi kandi byangombwa n'umuntu washyizwe ku rutonde. Ibi rero urumva ko nyine ni ngo umushahara ugenerwa ucunga umutungo ukurwa mu mutungo w'umuntu washyizwe ku rutonde nk'igiciro gisanzwe cy'ayo mafaranga. Bivuga ngo niba wowe bagufatira imitungo yawe rero niho uzajya unahemba uwo mujeha, bazashyiraho jeha ucunga umutungo wawe ukuzajya akora gestion. Ntabwo ushobora kumenya ukuntu ushobora gusobanura ibintu, ntabwo ushobora gusobanura ibi bintu uburyo bagukwambura amafaranga bishingiye ku gukeka gusa sivuplay, noneho barangiza ugahemba n'uwo muntu ngo bagashyiraho umuntu umujestionnaire w'umutungo wawe, barangiza kandi uwo muntu wowe ukazajya umuhemba. Urumva ko ni ubujo. Ndeho ndabashakira ahantu yavuze ko bagomba guha uwo muntu ngo bagomba guha umuntu undi muntu akaba ari buzajya katusamanga ngo bagize urwego rubyibwirije cyangwa rubisabwe n'abashinzwe gutanga amakuru cyangwa urwego rugenzura kandi ko ntaneguza. Ahangaha twari twahavuze ariko aho bavuga ko uwo mutungo bagomba kuwuha undi muntu we akaba ari gukora iyo gestion, yarangiza kandi wowe ukazajya umuha salaire ya buri kwezi. Ni ukuvuga ngo kandi icyo nabivugira kagiye ni uko cha mbere cyo bavuga ko ugomba gukeka Kagame uyu munsi niho yari mu mujye w'acamanza avuga ngo hagomba kuyashinga kuri fact evidence n'itegeko so nuko ngo hangaho baravuga bati suspicion gusa kubera ko waketse ibyo birahagije kandi ku rwego rumwe harukiko nta mucamanza urimo ntaki bari bacamanza nibicupu ntaki no bamaze donc ni controle y'imitungo bagiye kwambura abantu bose imitungo yabo kuko guteka nta muntu limite bifite guteka bazajya banaruta bavuge kubaketse ko nibyo rero ngo nta muntu ushobora guha amafaranga gukoresha amafaranga cyangwa undi guha undi amafaranga cyangwa undi mutungo serivisi z'imari cyangwa izindi serivisi zijyanye n'ibyo umuntu bivuga ngo nta business iyo ari yo yose ya mavuta acuruza ntushobora kuyagura ari isukari ntushobora kuyagura ngo washize ku rutonde ashobora kuba afite abandi mu muryango abo bantu b'umuryango rero bo ngo bazajya bajya gusaba kuri wa muntu bavuge turashaka kujya guhaha abana bacu bakeneye kwiga kandi ibyo bintu yakoraga ntitubizi noneho ngo ibyo ngo bakabisaba bagakora investigation ngibyo rero ibyo mu Rwanda ngibyo mu Rwanda iyo paragraph ivuga ko bagomba kuzajya bashaka umuntu ngo bakazajya ari uzajya ukora gestion ntabwo nahise nyigwaho ariko bibaye ngombwa muramutse ari mushaka mwasoma inkuru yose ku gihe gihe.com niho ibintu byose byanditse ariko nimba mbibonye mbere yuko mbimva muri studio nayo yasangiza ariko nta nubwo biranditse biri muri gihe nta nubwo n'inkuru z'ahandi wavuga ngo biragoye nuko ntashaka gusoma article yose ngibyo ibiri mu Rwanda muri no minsi ngibyo ahigihugu kigeze ndababwira ko ibi bwabyo ni ukwisenya ntabwo ukeneye ukurwanya baratekereza ko ari gukonsolidatinga power control ariko ntabwo bishoboka rekanze ngaruke kuri interview ya Kagame nzagarukaho ubutaha mu bintu yavuze hari byinshi dushobora kuvugaho ariko ndagira mvuge ku bintu biri kimwe ni uburyo yavuze kuri Arsenal ikindi ni uburyo yavuze ku Bugande urwishe yankara cyane maravuga ku Bugande ngo burimo burakora imihanda ngo iyo bisha ngo ibintu kugira ngo surprise tazinyura mu Rwanda ndarutunguka ibintu by'amatiku amatiku atagira ukwangana iyo mwubatse amwokamye amwuzuyemo reka mwumve interview yavuze nako samatiko ari yari yabahita amashyari reka mwumve interview kuri Arsenal turagaruka mu kanya tuyiganireho
nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo Premier League yatangiraga ni shampiyona ku yo mu gihugu cy'Ubwongereza ubwo yari itangiye imikino nk'ingahe ya mbere
ndagira ngo muta missing interview très important mwumve ibyo yavuze ngiye ndakora analyse nto cyane
abantu baravuga
bibi cyane
ratsinzwe namwe mugira icyo muvuga muranacyandika kuri Twitter buryo ronya ko president wa Republika mumaze kwandika abantu barasoma twarabisomye kambabwire icyo abantu bavuze baravuze bati iyi kipe turariza umusaza nabi ni nuko babita excellence bati iyi kipe turariza umusaza nabi kwikitabuze mu rutoki ari amakoma yayiretse agashaka itsinda iyo nama murayikurikiza cyangwa murakomera kuhita muryanya
ari ibintu bibiri Arsenal njya kuyihitamo kuba itimu hunda n'iki hashize igihe kinini bigomba kubirenza imyaka 30 cyangwa n'indi irenzeho icyo gihe yari itimu nyine kandi ifite amateka gaburi ugiye kureba muri English Premier League muri ariya matimu yose ni imwe mu za mbere zabanje zirengeje imyaka 100 ariko banakinaga neza n'iki icyo gihe njya kwifana nkakunda abakinnyi bayirimo nkakunda umukino wabo umeze n'iki hanyuma nyine biza muri ibi bihe by'ejo bundi
aho idaheruka muri Big Four
Niyo nibuka muri 2011.
Ihambere Your Excellency.
Ndavugana na 2011 nabwo hari indi tweet nigeze gukora.
Yego.
Indi ni yejo bundi. Nayo mvuga nk'ibyo narebaga itagenda neza. Nabyo mbivuga ndetse nza kuvuga nti akwiye kugira igihinduka, nti ntabwo nzi niba igihinduka ari abakinnyi ari umutoza ariko hagomba kugira igihinduka kubera ko narebaga ubona batangiye ubundi bajyaga baba mbere mu nyine iteka mu ba mbere ba bane in fact babanje kujya bakina bashaka kuba ba mbere bigeze aho kuba ba kabiri ntacyo byabatwaye bigeze aho byo muri ba mbere bane nabo okay bigeze aho no mu ba mbere icumi bakaba babamo reba ko bitagenda neza. So ntabwo rero iyo ukunda ikintu ntabwo gusa ikintu kantu gato kaba bahera ko kuri njye nta umuntu wese afite uburenganzira bwo kuba yabyashobora no kuvuga ati ibi ngibi nafanaga nakurikiranaga na ndashaka iriya. Ibyo ni uburenganzira bw'umuntu kuba yabikora. Yariko ntabwo ariko meze niba ndahenda ndihangana najya n'inama aho bibaye ngombwa bishoboka ariko ntabwo napfa kureka ikintu nakundaga kubera impamvu gusa ndahindi kubera ko batsinzwe. Ni ikibazo ariko ni ikibazo bakwiriye kugishakira umuti. Ariko noneho ikindi cya kabiri ujya ubona muri biriya bihe muri bihe bitari bya kera nabyo twaje kugira umubano n'iriya team nk'igihugu wabonye biriya bya visit Rwanda. Okay ntabwo rero bakumuhindura buri kintu gusa ko habaye akabazo ukagira utya ahubwo ukemura ikibazo aho kugira ngo ushake uburyo ikibazo cyakemuka aho kugira ngo uhunge ikibazo.
Murabyemera iyo yatsinzwe?
Nibyo ndabyemera nyine
kuko hari abandi kipe zabo zitsindwa
hari nabwo biba binagaragaraga njye mbibona no mu minota ya mbere mbibona ngo bagiye gutsindwa
mubibona
kuko ubona ukuntu bakina ukamenya ufite abantu bari butsindwe ariko
murawurangiza uwo mukino mwamaze kubona ibimenyetso by'uko
atari murawurangiza njye ntabwo nabihunga nta kibazo bintwaye ikibazo uko kimeze ntabwo njya mpunga ibibazo njyewe nicyo kintunze ntabwo mpunga ibibazo mfite inshuti yanjye ikajya mu bibazo umuntu akomeza ari inshuti keretse niba ari ikibazo kijyanye no kwangiza ubucuti nari mfitanye nawe ariko ubundi ari inshuti akagira ibibazo bitarimo icyaha kumara inshuti namufasha ahubwo mbishoboye ntabwo nahunga umuntu inshuti cyangwa umuntu tuziranye kubera ko agize ibyago ntabwo ariko bimera nabariya nabo ntabwo ari icyaha ni amakosa gusa ariko amakosa ntabwo ari icyaha icyaha hari amakosa bariya barakora amakosa ashobora no gukosorwa bagasubira aho bari bari niyo mpamvu nkiri kumwe n'iyo timu kandi ndabibabwira mbona umwanya wo kuvugana nabo njya mvugana nabo
bakabyakira.
Wabonye n'igihe umutoza wa Arsenal wa kera witwa Arsene Wenger wabonye ko yaje hano azanye na perezida wa FIFA twarahuye twaranaganiriye tujya no mu ya kera njya no muri iyo ibyo nanditse nabyo ndabimubwira mubwira n'icyo nabivugiye usanga turaganira niyo ngenda jyewe hanze nanyuze nka London hakaba umupira hari n'ubwo njyayo nkajya muri stade nkajya kureba uwo mupira. Ubu dusigaye dufite rero indi timu nayo dukorana nayo sinzi nayo ibizi ubu nayo igiye kuba ya kabiri mu zo nkunda kubera impamvu zimwe na zimwe Paris Saint-Germain nayo dufitanye umubano ariko none hirimo n'abakinnyi beza baragenda babonye ejo bundi Messi arimo yambaye na Visit Rwanda
akora mu Faransa
eh
kuko bagiye kwamamaza u Rwanda hariya
warabibonye
yego
eh nabari aba Neymar Mbappe nabandi biriya ni ubu nayo nebyiri umfana ni steme byiri
match ya zombi ibereye rimwe mwarebe iyihe
nareba uyu match nyine najya mpindura ngo imwe nkayiha 50% n'indi 50% ariko mbonye ikora neza cyane ikena neza ufite umukino nayiha more time nayiha igihe kirenze
Shaka radio iteme wumve radio iteme ni radio yacu ni radio yanyu radio iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda
ndamugaruka mu kanya ndagira ngo ngaruke kuri zangingo n'ababwiye nshaka kubasomera hateye ubwoba ngo umuntu washyizwe ku rutonde ukeneye amafaranga kugira ngo yishyure iby'ingenzi kandi byangombwa akora ubusabe ku rwego rushinzwe ubutasi ku mari ni ukuvuga ngo byandi byo gukeka kuko nabo bazi neza ko ari ugukeka na kuko nta nibwo ibyo bintu yenda binahari urumva ko bagusigira uburenganzira kuzajya usaba amafaranga yawe ni ukuvuga ngo niba utari muri FPR cyangwa muri FPR batakumva neza uzajya ujya gusaba muri rwa rwego rw'ubutasi wabwira uti nkeneye kwishyura inzu nshobora kugaburira abana nshobora kwishyura minerivari z'abana nkeneye ibi kujya kwa muganga kwishyura ibitaro ibintu nk'ibyo ukajya gusaba umutungo wawe muri serivisi z'ubutasi za hansenyema ibyo bintu mwabyumvise bintu by'u Rwanda koko ko ari byo mvuga abasirikare bitwa ko aribo bantu bafite ubwo budahangarwa cyangwa se bashobora kugira aho banahurira nawe bakamubaza bati wavuye ibi bintu ugiye kuzakora ni ibiki ko banze umaze gusara kandi ibyo gusaza ko ngiye kubiga ko mukanya yaho ni hamwe ngo ukekwa azajya unyira umutungo azajya gusaba kubutasa abwira ati hari ibyo nkeneye ku yindi paragraphe yakoze umusomyi na kumukurunzi wa radite mu nyandiko ya tisoma muri zo paragraphe ebyiri za nyuma aravuze ati aravugana ko hamwe nashakaga ngo amabwiriza agaragaza ko nubwo imitungo cyangwa amafaranga by'ukekaho iterabwoba byafatirwa hari uburyo bishobora kuba biragijwe undi muntu akabicunga nta kintu nkeneye kuvuga nyuma y'ibi ngibi muri risobanuye mwumve namwe u Rwanda rugeze simvuga ko abantu tugomba kumanika boots tukavuga ko nta kundi tuzategereza nyine za miracle n'ibindi ariko ni no kuexpoza ibintu mukumva nawe ku Rwanda koko ruhagaze uyu munsi kangaruke rero kuri interview ya Kagame maze kubyumva hari igihe wumva ibintu ukagira ngo hari rimwe na rimwe turarwanya umuntu koko warangiye udafite kuwaretekereza nyine ko agikomeza kubagikomeza kuroringa carpet kubera yagiye guhagarara u Rwanda ugasanga nyine kumurwanya bifite relevance ariko ubundi wakabaye uvuga uti harya uyu muntu urarwanya uwiki yavugaga ibintu ukayoberwa niba koko nawe ubwe wamubwiye uti soma ibintu wanditse wavuze cyangwa usubire muri de interview atanze wumve ko yanabyemera kandi babwiye Kagame yenda ushobora kuvuga uti hari byinshi ushobora kunenga muri iyi disikuru byinshi cyane ariko nk'uko umucuti mugenzi twaganiraga yavugaga ati buri murongo uwo ari wo wose wavanamo kritiki ariko Kagame ntacyo atatweretse uwo ari we ibyo ari byahagarariye nuko birababaje cyane kubona twebwe turi muri pozisiyo nziza ko dushobora kumuvuga twaravuga ko twaramusobanukiwe mbabajwe na bariya bantu biziriya mpehe inzuki zitagira umwami zirirwa zabyimbye hariya muri kiriya gihugu bamwe babikoresha ubujura n'ibindi ariko bigira igihe bigahagarara bumva ibinavuga bati ibibazo uyu mupira urawurangiza se ukemera ukarangira kandi wamaze kubona kuri butsindwe bya mbere cyabanje no kubeshya ngo ugiye ngo ikipe ngo ijye gutsindwa ngo mbimenye ngo bagitangira mbese abantu bagitangira ko bahindura abakinnyi ko bagenda bahindura na strategy y'umupira wanjijiwe ubwirwa n'iki biri buze guhinduka umupira mu minsi iri imbere ubwirwa nako mu mwanya uri imbere ubwirwa n'iki abakinnyi biri buze guhindura umukino ubwirwa n'iki nibwo bwa mbere wakumva umukino wavuye yende no kuri deficit ya 4 kubusa ukazamukogera kuri 4 kuri 4 cyangwa 5 kuri 4 n'iki kikubwira ko ari butsinde ikindi cyakabiri barakubwiye bati bibazo ati nako ati Arsenal yitsindwe urebere iki umupira kandi wamaze kunyekora utsindwe ngo ariko ngo gyewe ngo gye ngo ntabwo njya mpungi bibazo ibyo nibyo bibazo yita ibibazo kandi koko icyo nicyo kibazo afite mwaramubonye hariya yamangaritse hariya muri stade ya Petit Stade hariya bubatse arena ta masque birirwa bafunga abantu nka polisi nk'uyu munsi ntabwo yarikwiye kuyigifunga abantu nyuma yaho Kagame yagaragaye hariya muri iriya arena atambaye mask ari muri public nta wundi munyarwanda ari kwigongera gufungirwa ko atambaye mask nta kwigongera gufungirwa ko yavaritinze covid bimwe mu bintu bimaze iminsi bafungiye ndetse bikavira mu rupfu Jay Polly by the way ku bintu bya Jay Polly nzagarukaho biravugwa ko MTN yamurimo amamiliyoni menshi cyane magana bishobora kuba bari baranze kumwishyura aribwo buryo ngo bwa iTunes niba ari tunes za zindirimbo ze bakoreshaga ubwo bavugaga bati nitwamushikane murabizi ko share nyinshi ari za FPL hariya muri MTN Rwanda ikiganiro kiribwa ruhe kuri Joy Poly cyane ariko ndagira ngo ngaruke kuri iriya interview y'uyu musasi nta nubwo bikwiriye no kudutera isoni yo kumwita umusasi jyewe naramurebye maze kumva iyi clip y'ingimba kinini naravuze nti Kagame arimo arakora interview ariko birashoboka ko yamuhaye imiti ya nimugoroba mu gitondo nuko ngo yagiye gukora interview saa yine za mu gitondo bamuha imiti yayinda nywa nijoro agiye kuryama none harayicurika aza rero yavangiye kuko nta bushaka kunsobanura kuri interview ari y'umuntu utavangiye noneho ati simpungi ibibazo gendi wa analogy yakoze jyewe nayiringagije cyane nashavuze nige nako nabitindaho atari ko jyewe nikomeze ati umuntu uri mu bibazo simuhunga ati n'inshuti zanjye sinzihunga nabuze ni really avuga ni Kagame ari delusion bigeze hariya ejo bundi umwana w'umukobwa we yakoresheje ubukwe yakomeze yacije ubukwe Kagame abantu bari bicaye muri table d'honneur yayi ndavuga ku ntebe z'icyubahiro b'abantu bakuru ubuze umukuzi Kagame wese yaravuze ati iri ni ishyano nta nubwo yenda wanamurenganya nubwo bibabaje cyane wamurenganya of course ariko ndavuga uramutse urebye akavuga ati reba abantu bicaye kuri ubukwe bwa Ange abantu bose babatirishije abana be muri batisimu bababereye abapare nta n'umwe wari muri yabukwe atari ukubera ko batashobora kuba bahari kubera ko yabamenesheje abandi yarabamenesheje ukavuga uti ubundi abantu bakabaye bicaye hari imbere muri ziriya ntebe wari kubonamo Karegeya wari kubonamo Kayumba wari kubonamo babihozaga wari kubonamo bamaze impaka wari kubonamo Babizimungu n'abandi ukavuga uti abo ni bantu koko bari kuba bicaye muri ya bukwe ndabyibuka intambara ikirangira bariya abana ba Ange bose n'abahungu bari ba Ivan bajyaga koga kwa Bizimungu niho hantu bajyaga gukora muri pisine honyine hari pisine Kanombe ahandi hari ya za Rugwiro bazishyizemo nyuma cyangwa n'ahandi bagiye bazishyiramo cyangwa se n'ahari ya zari ziri hariya muri state house ya ariko na hose yari inzu za perezida ntabwo zari za vice perezida ariko ni abo bantu bose nyine ndivuga ndashaka kubwira ko abantu baziranye n'abana be abantu barira bagiye bajyana mu ishuri abo barahari bamwe nta n'umwe watanga ubukwe kuko situasiyo arayizi ni gute ashobora kwicara akavuga ati jyewe inshuti zanjye nzinambaho ndi loyo ku nshuti zanjye nubwo wagira ibibazo keretse yindi bibazo dufite bitewe bla 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 kubera ko nyine ari igihe ubiteye ariko cyangwa se ku mpamvu zanyu bwite ariko ntabwo ari byo turabizi neza ko utajya ubara n'inshuti nta nshuti igira nta bantu mubana iyo urebye nyine ukavuga uti reba abantu baje mu bukwe ni gute nakwemera umwana wa Rwigema akagira ubukwe abantu b'inshuti bakaza bakamubera bakamubera mu bukwe ngatuma habaho ibirori iwanjye narahindukiraga ku ruhande nkabura umuntu tuziranye nkabura uwo tuganira uretse abavuga icyongereza wari watumiye gusa ntabwo ibi bintu ushobora kubisobanura Kagame rero ati ati ngo ngewe ngo abantu ngo banjye rwose ngo mbanambaho ngo nubwo wagira gute ngo ndagufasha kuba mu bibazo hari uwavuze ati ahubwo arabibarangiriza ibibazo ubwo ni ukuba nyine arabica ibibazo bikarangira uwo munsi kuko wapfuye nta bibazo bindi atekereza yenda n'icyo ashaka kuvuga ariko tekereza ngo yicaye hariya avuga ati ngewe namba ku nshuti zanjye nta n'ibibazo inshuti yanjye yagira ngo ndeke kumufasha tuzi ko the opposite is true ibyo ikinyura ibyo avuga si ibyo ahubwo akora le contraire arabica abandi batera ibibazo abandi akabafunga mbwira nawe urebe inshuti ze areba ku ruhande nongere mbisubiremo ababatirishije abana bawe hariya imbere muri ziriya hariya imbere hagombye kuba hicaye abantu nka ba Eugene Gasana bakayumba Nyamwasa bakaregeya babizimungu pasteur Rujugiro abantu bagombye ko bicara imbere ku bukwe bwa Ange ntabwo bahari uri delusional urarwaye uri umurwayi mu mutwe gusa nta kindi kumva uvuga ibintu nka birakuri national television wareka tukajya tubivuga twese dore uko umeze ariko utabanje kujya kwiexpose we wenyine nababwiye ni ibi byose nababwiye ntabwo ari inkuru nyamukuru rero mbabwira inkuru nyamukuru y'iki kiganiro cyacu ni inkuru ibabaje cyane aho u Rwanda bigoye cyane kumva ko ruzagira n'igaruriro ni inkuru nasomye kumva aho nshya ivuga ngo u Rwanda rugiye kwemera ubushakashatsi bukoreye ku bantu iyo niyo nkuru yacu nyamukuru uyu munsi banyarwanda turabizi ko hari igihe ibintu byakoze ingorane zahabaye abantu barwaye batagira kivurira ibintu udashobora gusobanura nubwo bavuga ko ari imiti babahaye babavura ngo bazanye abaganga wo kubakora za transplant ibyo ngibyo birakorwa fine ariko kumva bashyiraho itegeko bavuga bati twemeje n'abaminisitiri yemeje ko hagomba kuba research ikorewe ku bantu murabizi ko ubusanzwe zikora kuri za guinea pig bakazifungirana ahantu bakareba development zipfuye zishwe na za side effects n'ibindi bakamenya uko bahindura imiti bakazitera izindi ariko mbere y'uko bajya kuwutanga umuti ko bawutestinze kuri mazima u Rwanda bagiye kubikorera ku bantu baravuga bati abo bantu bafite ibyo bagenerwa mbese tonko ni study ni case study reka mbasomere iyo nkuru ni nayo turi busoreze ikiganiro cyacu nk'uko byakunze kugaragara kenshi mu mateka y'isi iterambere ryose ribaho mu buzima buzira umuze n'imibereho myiza y'abantu ryagira ishingiye ku bushakashatsi byakorewe ku bantu kuruta kubikorwa ku nyamaswa n'ibimera kandi bugenewe ngo bugenewe abantu n'ibimera kandi bugenewe abantu guverinoma y'u Rwanda yatangiye urugendo rwo kwemeza mu buryo bw'amategeko ubushakashatsi bukorewe ku bantu mu rwego rwo kunoza urwego rw'ubuvuzi rushingiye ku bisubizo bya nyabyo bikemura ibibazo by'ubuzima bitandukanye byaba bishingiye ku burwayi bw'imbere mubiri n'ibigaragara inyuma ni muri urwo rwego inama y'abaminisitiri yateranye ku wa gatanu ku tariki ya mbere nzeri ubwo ni uku kwezi tariki ya mbere yemeje umushinga w'itegeko ryerekeye ubushakashatsi bukorerwa ku kiremwamuntu ubwo bushakashatsi bukorwa ku muntu muzima mu buryo butandukanye bugamije kugera ku ntego runaka iyo bukozwe neza kandi mu buryo bwemewe n'amategeko butanga umusaruro uruta gukora ku mbeba n'izindi nyamaswa zijya guhuza imiterere n'ikiremwamuntu kuko utunyangingo sano tw'imibiri tuba dufite aho dutandukaniye itegeko nirimara gutorwa no kwemeza rizagira uruhare runini mu iterambere ry'ubushakashatsi bugamije ubuvuzi n'imibereho myiza y'abaturage mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga impuguke mu by'ubuvuzi zemeza ko iyi ntambwe u Rwanda ruteye iziyigihe mu kwitegura nako mu gihe rwitegura kwakira uruganda rukora imiti n'inkingo imiti n'inkingo mbabarire bisaba ubushakashatsi bwize kugira ngo umusaruro rutanga ubishingiye ku bushakashatsi bwize kandi ukozwe kinyamwuga ngo kukira itegeko ari ngombwa ubu ngubu yarakora kesi ko ari ngombwa igikorwa cyose gikorwa mu gihugu kigomba kuba kigendera ku mategeko y'imbere nayo ku rwego mpuzamahanga mu rwego rwo kwirinda ibigera abagerageza gukoresha ibigeneye inyungu rusange ku nyungu zabo bwite cyangwa mu bikorwa byangiza ubuzima bw'abantu ndagira ngo ibintu byose nsimbuke mbabwire ibiri ku ngingo ya nyuma aho bavuga ngo aya mahame y'umwuga w'ubuvuzi ashimangira ko ubushakashatsi bukozwe ku kiremwamuntu bugomba gukorwa gusa ku bantu babihisemo kandi bemere kugira uruhare muri ubwo bushakashatsi bufite inyungu rusange muri sosiyete atuyemo no ku isi muri rusange. Urumva rero hari ikigo cyo gukora imiti kigiye kuza mu Rwanda, ni ukuvuga ngo iyo byose niho bazabikorera. Icya kabiri ni ukuvuga ngo abo bantu baravuga ngo cyangwa ari cyo gikomeye kuruta ibindi byose ngo bagomba kuba bakoze ari abavolontaire ku bushake bwabo. Ndagira ngo usubize amaso inyuma uhere ku biseke byikorewe muri 2017 uhere mu itora ryakurikiyeho aho udashobora kwambara bracelet umukufi uriho umukandida wawe udashobora no kwambara agapira kanditse ngo kangondo bisaba ubutabera udashobora mu Rwanda aho udashobora gushyitamo udashobora kujya mu ishyaka ushaka udashobora kujya mu itorero ushaka udashobora kubitsa muri banki ushaka udafite shwa iyo ari yo yose mu gihugu noneho ahangaha bakatubwira bati kuby'imitiho bizakorwa ku muntu ubifitiye ubushake. Icyo cyizere ninde ugifite? Ninde ushobora kwizera ko icyo cyizere gihari? Kuko ko abantu bazakora hirwa igeragezwa ari abantu babikoze ku bushake bwabo. Umbwire ikindi kintu mu Rwanda cyabayeho abanyarwanda bakoze ku bushake bwabo bashyiraho uburyo bazahabwa amafaranga. Ikindi kintu gikomeye muri iriya nkuru ntasomye ni ahantu bavuga ngo igihe uwo muntu ariho akoraho igeragezwa bagomba guproteja amakuru yose y'uwo muntu. Ni ukuvuga ngo ntuzigere umenya ibipfa n'ibikira kuri uwo muntu kuko ibyo bakora ntibashaka ko hazagira umuntu ubimenya ngo ku busabe ngo agomba guproteja amakuru asohoka n'ayinjira. Ni ukuvuga ngo bashobora kumushyira ahantu muri nk'imbeba nyine kuri bazishyira muri cage zira za guinea pig bakoraho buriya bushakashatsi. Erega niko bikora abandi se bayobewe bashatse ahantu muri Afurika hataba uburenganzira bwa muntu na rimwe barangije bati reka tujye mu Rwanda niho hantu bicira abantu ku manywa y'ihangu baniga abantu bashyira abantu mu dufuka bakajugunya bica za mayibobo muri ruhurura. Aba bantu nta kibazo turajye baduhaye abantu bakaduha za mayibobo hariya ziri genda twajya ni wawa genda twajya ni muri bya bigo bya transit center ko nta wigaragambye nta ubaza hariya tukazajya tubapimiraho ibintu. Ibi niba bidashobora gutuma abo basirikare batakora ni ukudeta nta n'ikindi cyatuma banagikora. Ibi bintu biteye ubwoba gadahumeka zo muri parlement zizemeza ibi bintu nta gushidikanya n'amaministre yabyemeje igisigaye ni ukubabwira ati mubitorere. Niba iyi nkuru uyitekereza ukayibona ko ari inkuru zindi zisanzwe ni ukuvuga ngo hari ikintu missing. Twamenyereye oppression, twamenyereye dictatorship, twamenyereye ko abantu batubuza uburenganzira igihe kinini kugeza ubwo byatangiye tubibona bavuga bati ntimwashashe umuntu ngo yaje mu buriri ngo hangaha ngo nimusasa ngo tumugize ngo mu buriri ngo turebe ngo turango amezanye ngo ntameze abona abasenateri n'abadepite tugacece bagatwara imitungo bagasenya amahoteli bakica abantu n'abanyirayo bakavuga ati nimushobora insengero bagafunga bakagira byose tugaceceka tukavuga ngo icyo FPR ishaka irakibona ntawe uburana nayo bigeze aho bigeze ku buzima aho bavuze bati noneho tugiye kubakingirana mu kabox tubapimireho ibintu nta makuru asohoka ntagira gute ejo ukora statement utanumva ni hehe uzambwira ko ibi bintu bishingiye ku bushake bw'umuntu ejo bundi nabonye mu tugari n'ahantu hose muri za mu buyobozi bw'ibanze bavuga ngo turashaka kumenya umubare w'abantu bamaze gufata COVID vaccination niba ari ya mbere cyangwa iya kabiri ni ukuvuga ngo icyo ntabwo ari ubushake bw'umuntu kuyifata cyangwa kutayifata nibarangira kubamenya amazina n'ibindi bizakurikiraho nanko murabyumva ntabwo navuga ibirenze ibi ikiganiro cyacu ni aha gihagarariye ibindi byose mwese mwakwibera abajije naho u Rwanda rugeze icyo nabasezera nacyo nuko ibi bintu iyo bikomeje kumera gutya biba bishyira iherezo mugire ibihe byiza naho kwa kane mu kiganiro uyu munsi
tatu kubarare nkamagana abantu ku mirenge bashaki wamazina kuramano kuramoka kwirirwa byo biragurwa ni